jana. Sambona tuna nyimana. Wengine wanapeana. Ndo mchezo gani mamba fake promise? I tunge jua jinsi gani na miss. Unaringa ringa kababa kwa polisi. Ni mwenyewe kunipata sio rahisi. Oh, December, oh December. Ndota nipa, tararira. Si ulisema December, oh December. Ndota nipa, tararira. Nisubiri December. Tutanipa tararira. Si ulisema Disemba, oh Disemba. Tutanipa tararira. Nisubiri Disemba.
Shapigwa kibendi, low key player. Pangu na pretendi like you care. Umepita na wengi, nice not fair. Naona mauza uza. Shapigwa kibendi, low key player. Pangu na pretendi like you care. Umepita na wengi, nice not fair. Naona mauza.
Ndo mchezo gani mamba fake promise? Aitunge jua jinsi gani na miss. Unaringa ringa kababa kwa polisi. Mwenyewe kunipata sio rahisi. Oh, December, oh December. Ndota nipa, tararira. Si ulisema December, oh December. Ndota nipa, tararira. Nisubiri December.
Baby.